dacimsafi.com.
Anyona nichosha Fuleni kila kona My baby I swear Nikikuona stress ya unondoka Na esalam is crazy Urugu kila siku Lakini kwa kunuru wanapata mani Wanamaka vile te Wengio jwa lango Katika da Sala uyoti I love you baby Wengio jwa lango Wewe ndio jua langu Katika da I love you I love you baby, you baby Wewe ndio jua langu When you with watch you won't get
We don't care
Wewe ndo wangu wa masha
I'll be there
Kutoka Masaki hadi Tandare
Wanajua
Hadi mwisho dunia baby Sitochagua Wewe ndio jua langu Katika da Salamu yote I love you baby
Wewe ndio jua langu
Wewe ndio jua langu Let's go sumo tewi Never let you go sumo tewi
Bomboko